say you ain't here. Mommy, mommy, wait. I never, never, never let go. I never let go. I never let go. I could do for you, mommy, for you. While in change, mommy, while in change. Presence is a good motivation. Sinoli dani funa jabe ni kucheza laiwe kuseka laiwe kukota laiwe kulila laiwe sine funa kuchinja bakazi ni mami ni funa chewewe mazie mazi kama baby mazi kama tembolelo kama jabe ni tunyoni mami mazie mazi kama ndiwe pai pai anga mutema ukabila iwe ndiwe sinoli. Mommy, mommy, wait. I never, never, never let go. I never let go. I never let go. I feel better. Tika ngala pamozi, mommy. Chifuwa ya navami. No mutima no lipela gali, wait. Mommy, ine kukuzi ayo ni maloza. Niwe kazuba kanga ulanzanika ulanzanika. Nakupenda sinolita nifuna chabe. Ni kucheza laiwe kuseka laiwe kukota laiwe kulila laiwe sinifuna kuchinja bakazi ni mami nifuna chewewe mazie wazi kama baby wazi kama timbolelo kama chabe ni tunyoni mami wazie wazi kame ndiwe pai pai anga mutima ukabila iwe ndiwe sinyolita mutima ufuathe iwe.